It's a Sandmasters production. Hey.
Ukikutana naye mwambie naumia na penzi lake. Ukikutana naye mweleze naugua na penzi lake. Penzi lake, penzi lake, penzi lake. Penzi lake, penzi lake, penzi lake. Usifiche chochote, mwambie ninavyompenda. Mweleze ninavyomjali japokuwa yuko mbali. Usifiche chochote, mwambie ninavyompenda. Mweleze ninavyomjali japokuwa yuko mbali. Mbali sana, sijui ni wapi. Sijui yuko Amerika ama labda Afrika Kusini. Popote utapomuona, mwambie arudi nyumbani. Sijui yuko Amerika ama labda Afrika Kusini. Popote utapomuona, mwambie nyumbani, nyumbani. Ukikutana naye mwambie naumia na penzi lake. Ukikutana naye mweleze naugua na penzi lake. Penzi lake, penzi lake, penzi lake. Penzi lake, penzi lake, penzi lake. Pendo lake la tamani ndo lanitia mi mawazo. Ningalikuwa na uwezo ningebadili moyo wake. Anipende mimi pekee, asitamani na mwingine. Anipende mimi pekee, asitamani na mwingine. Ila uwezo mimi sina, sina. Ila uwezo mimi sina, sina. Ujumbe umfikie, umweleze nayo hisi. Labda atanielewa, narudishe moyo nyuma. Penzi lake, penzi lake, penzi lake, penzi lake, penzi lake.
Kila kona nimezunguka, mashariki, magharibi, paka kusini. Tafuta kipenzi kimwana, tabibu wa roho yangu, lakini sijamuona. Alibabas, babas wa babas, papaya muziki, bana Mombasa. Keep it on.